Oh no na 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 na. Oh yeah. I'm a fedori bonizo, baby una thamani ya dola. My dream tutembe na chopa, nyute una na lamba. Baby tuende sambamba, achana nao zao ni kuchonga. Hawana bao pigo ni shagonga, nyute una na lamba. Baby tuende sambamba. You are my everything, baby uko juu, baby upo juu. Usini cheze cheze usintie school, usintie school. Take it. Baby umemata, wako nimedata, mwote na kufata. Umekokobata, baby umemata, wako nimedata, mwote na kufata. Umekokobata. Mina mwaga nyute, una baby mina mwaga nyute, inajilamba. Mina mwaga nyute, una baby mina mwaga nyute inajilamba. Mina mwaga nyute, una baby mina mwaga nyute inajilamba. Mina mwaga nyute, una baby mina mwaga nyute inajilamba. Oh yeah yeah yeah. Baby kwako nimejipa all day left, yeah. Uko doro yani boss lady, oh baby. I'm so ready to spend my money, girl. Tuna kabodi kame kita, oh baby, yeah. Naka sura kala ni ya kunde, oh baby. Unapo kwenda nita kufollow, baby, oh yeah. Ani kupende unipende wasitie dege. Wakija wakufosu na opiga teke. Wanakuje na mikozi tunavyao vijembe. Na yao mapepe, na vyao vimbwembwe. Nikupende unipende wasitie dege. Wakija wakufosu na opiga teke. Wanakuje na mikozi tunavyao vijembe. Na yao mapepe, na vyao vimbwembwe, yeah, yeah, yeah. Mina mwaga nyute. Una baby mina mwaga nyute. Najilamba, mina mwaga nyute. Una baby mina mwaga nyute inajilamba, mina mwaga nyute. Una baby mina mwaga nyute inajilamba, mina mwaga nyute. Una baby mina mwaga nyute inajilamba.
Tunde juu kirudi down baby, I'm a fool misijiwez baby. Sijaona ona wa like you, sijaona ona wa like you.
Tunde left kirudi right baby, you are the queen na kupa crown baby. Sijaona ona wa like you, sijaona una one like you, yeah. Mina mwaga nyute. Una baby mina mwaga nyute inajilamba. Mina mwaga nyute. Una baby mina mwaga nyute inajilamba. Mina mwaga nyute. Una baby mina mwaga nyute inajilamba. Mina mwaga nyute. Una baby mina mwaga nyute inajilamba. Inajilamba.